sei, mu ko sei, Yahweh, mu kwi minina, mu ko sei, mu ko sei, Yahweh, mu kwi minina, umwe o wandi muli mwe emonde ubika, na mano yandi yose, mwe wandi muli mwe emonde ubika. Na mano yandi yose mukose mukose Yahweh mukwiminina mukose mukose Yahweh mukwiminina umwe o wandi muli mwe emonde ubika na mano yandi yose mwe wandi Mano yandi yose Mucheni chenu Yahweh Emonde kabilo kuba Munganda yenu Yahweh Emonde kabilo kuba Mucheni chenu Munganda yenu Emonde kwa yo kuba Mucheni chenu yenu emo de kwayo uba muve na ine tata mwende na ine yawe muve na ine yawe mwende na ine tata mushila yadi mosomo jenda
Remember where you got it from? www.zambiamusic.net.